They call me Uncle B, Toto Lana B. Toka tumeza kuketi vitu vyangu vine nyoka. Sina kitu mimi kwako nilijueka. Squeeze fresh wala tucha ni mikeka. Huni muda wako baby mama sasa deka. Sasa nero pensi lako na vunipo mautam. Chaka ramu meniweza sina ham. Bala blue bala bala. Ulivo nwasha kichwa nimepando na kicha. Masoko hayo mapisha na yo nipikia. Shangaza kiuno yeka nisusia. Na mide river na pachika gear pisha njia. Nilivyo toto laki tanga.
Mashallah.
Chai pili pili manga.
Mashallah.
Chele nusu nazi saba.
Mashallah.
Kitaka kuoga na nibeba.
Hey wala nimekwisha.
Kasara roho sama karatasi wanangu fujaru wa miate. Ana nipa shuhu Yesu kumi mkate. Yanini na midu mensidate. Na mina kanyaga. Nakanyagia 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 na mina kanyaga. Nakanyagia.
Weza mama menishika, sipati picha, siku ya rusi kifika. Kama anavona nafiko na hafiko njendito na hafiko kasirika. Wale mademo aliyo pita, yeah. Chakwanza nacho pedo na yu akili, kitu ambacho kina nipo imani. Neshima na dabu na yu kutunza wili na kutole ya mafuga ni kweke ndani, hey. Una vision kubwa na malengo, out the data na fame utaki scandal. Chini kwa chini pole pole ndiyo mwendo, na kweke ndani mama la mjengo. Situ for real achana na mapenzi ya insta. Wazime nguwa ilu waposti picha. Wawe wakuji edit na mafilter. Ukikutana na wanatisha. I say wana visa, yeah. Sitamani mwingine na sioni. Weni mkari kwa kitanda na jikoni. Ukisu meni miss you for lonely. You know my number right, just call me.
Kasaro, sama karatasi wanangu fujaru wa miate. Ana nipa shuhu, Yesu kumi mkate. Yanini na midu minsi date. Na mina kanyaga. Nakanyagia, 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 na mina kanyaga.